kaze epanga lyo maze oli wa munange okumite bisibu mukwano oli mwesigwa otobye mumbere mbi kumune baseka nonemerako mukwano okumye kitwe kyote kisangika wakuma newe wayo nokumira embeera yange amasanyu ne gakuita kongo linange okumye nyabo hani yewe
www.mp3ugandanmusic.com.